Zabby Music Cooking Blog. Cooking up the best music out here.
I know ni fake, even nguva nyamata. So goddamn amateur. When they see your mama, so vamata. They never marry ni vamanta. Ndine type ya slim daddy, no time a sugar daddy. Ndine type yo kusunga mami. So true, njikulekese busunga mami. Nika kulata konjumele nisibunga mami. Ni serious luri, ni ofita kumina luri. Ni bata wena, nina konjuli ofitali luri. Nani wena, mwa bed ni oba bed bully. Alikoweza kukubo yo ni shapa kamingoli.
Nika shatinga baba kufa tunalili na kusepisa kweli.
Uli wachili talo mtumesho. Tumilo motele nge kesho. You at ease and you get attention. Cute, I forgot to mention. Twani bati winzi fela laka. Mobu pezu wanifachi laka. Nantai pie kulaka laka. Na kubulele la swane lima laka. Let me take you, let me date you. Let me tell you like everybody out there imitate you. They tryna be like you but they never stay true. Niggas in the village now they wanna date you. Ish, wasie wochi nyemba. Utuhele kukuta ni kabemba. Kena mwa love, noti yavu memba. Tuhela sikolo ni kufe.
Mba
Nekula chile kapili pili luli anina hali ya bili.
I love you baby.
Nikasha tinga baba kufa tunalili na kusepisa kweli.
Kuwe na kila chakola ni watela. Nizen sina, kaokewe na za kutela. Wako na kuya konsika hata kale nina. Janji kui luma yansika luma kale nina. We na uto kwa luna. Tuwa gai tomasila lande tuwa kuluna. Laka lai ponaza. Alito kuchimbinde kuliza milupa. Nasepa afoneba kupupela nilidiva lizupa. Movili soft utofote ngeli tindi. Omlau uto kwa alafa sofa. Kazama yellow kabuwea. Akika kuyemba naika going somewhere. Nika kufawo uswa nasina katamba laka keke. Ka life kakuzuwa no kutamba za mikeke. Ah, nitiluli ae.
I love you baby. Nikasha tinga baba kufa tunalili na kusepisa kweli. I
love you baby.
Nikula chile kapili pili luli anina hanyabili.